hapo hivyo maafu nikapigia mzee wangu na mwambia, eh, niko naye mzee. Uko area gani? Sasa mother bado ako Kisumu.
Yeah.
Uko area gani? Kama ucheki hata boy wako akifanya 1 2 3 akaniambia, "Ai, uko Nairobi unafanya nini? Unafaa kwa shule unasoma." Hey bro, ili break heart yangu deadly.
Yeah,
ili break heart yangu hadi nikasema, yani hizi ni
Profeta Uhuru Mancheki amesema yende alileta COVID.
Yeye ndo alileta.
Yeah, yende alikos COVID, maka akatuambia tu msicheze na mimi.
Alileta tena. Kitu kingine alisema alileta kitu kingine.
Hata alileta kitu kingine. So Profeta Uhuru namuonaje?
Na Profeta Uhuru, mimi kwanza unajua kwangu kwetu nimetoka mali background yenye wase wengi ni ma-Christian.
Yeah.
Mimi pia ni Christian but si move ile designer. Mimi na Mungu wangu ni personal.
Yeah. Yeah. Yeah.
Sisi mimi ukinipata nitaomba masaa zangu nitafanya vitu zangu but hata utaniona uko nje kwanza unajua wase uenda ku akienda kuongea mbele wase anasema first of all my name is nini and I am saved. We don't need that info wetu ambie kiona tuambie utoke hapo. So unapata ka Profeta Uhuru mzee nakumbuka hadi kuna time tukishi Kisumu kuna crusade ili happen Kisumu kwa stadium fulani inaitwa ni Moi stadium. So bana wase wa Shags, bana walikuja hadi waka camp kwetu juu wanaenda hii stuff. Nikaona venye ame brainwash wase. Ni serious bana.
So wase walitoka Rift Valley?
Wase wametoka na huko bana. Wamekam all the way to Kisumu. Wamekam mazee, wamekam wanataka kuenda kusikia umse. Nani crusade wase hadi wanaka down, wanamsikilizia kisema mambo yake. Mii vile niliona hivyo nikasema, damn, wase wote mazee waku
desperate
brainwashing. But I get it from a point of who should you listen mbona makanisa ziko ghetto mob kuliko beza kibombe. Jupale mse anahitaji hope. Pale mse life yake anaona iendi mahali. The best thing unaweza mfanyia ni kumwambia unaenda kukua the next president ama unaenda kukua donga next year. You're the best thing. That's why my church ni mob. Jubiz pali inashika.
Yeah.
Wale ni wasi wanataka hope. Sahi ukipata msi yako na do. Kwanza wasi wako na do hata Sunday waendangi church. Sunday ni siku yake ya kupiga shugli. So unapukipata msi wako na do kijaribu kumuzia dreams. Haichezi bana.
Yeah, haichezi.
Haichezi. Ya, najua kia nadai.
Lakini kuna wale ubrainwashiwa. Kuna mother flani apparently wale ubrainwashiwa na Profeta Uhuru.
Yeah.
Nilicheki watu wakisema alikuwa na mpaka kupatia na savings akapatia na that's why madha yako akianza ku join church lazima ukue rada ulichekila majuzi kunasema kana kuna boy fulani alichukua doa kapeleka kwa madha yake kapeleka kwa church
imagine ule ilikuwa 7 million 8 million ama something
ilikuwa doa mingi. So kumekuwa na hizo alafu ulichekile time ilikuwa last year Sonko aliplead na Profeta Uhuru to perform miracles on Ole Sankok. Sijago Ole Sankok unamjua?
Najua Ole Sankok.
So acheki. So aliambua hivyo jua kashindwa juu ni gani. Because nikuwa na watch vile Ben Hina likam Kenya. Nikuwa na watch like this documentary about him. Nika come to learn that. Say, kuna kwa gana hii security. Waga before kuingia stage. Na security ya tina kwa gana one strict like rule. Make sure mse yote ule ni real cripple ama really sick haja ingia kwa stage. That's the rule. Kuna wale ma-actors. So unakuja pale juu yenyewe unaonekana wewe ni mgonjwa na mbona jo miracle yako weka ingoje huo. This there are people who are
who deserve it.
Yeah, unacheki ka Sonko bro, Sonko ni mjanja. Hiyo designer alisema hivyo.
Ole Sankok.
Ai, hiyo alijua easy happen. That's when apata wase happen. Kuna hivi da kwanza ya umse ya Profeta Uhuru akiambia watu at you guys are going by road.
Hiyo video
akapanda ndege yake kama amejikata. Na amen. Umse saki kuongea vibaya but umse mimi simuamini na hii mimi naambia hii biz ya church ni biz kubwa
and biz poa sana.
Nani biz poa? Mimi nilikuwa nasema by the way life ikanilemea saa hii. Na naweza bonga hivi naweza kuambia moja mbili. Ai, naanzisha church. Kwanza unajua church zote huko angazi naanza na the same thing. Inaanza na ka tent. Watu wanachangia viti. After hiyo tent ni kuchangia sasa hii church ipande. Wase wanakuja hiyo ndo unapata msia ametoa 100,000 na mtu hata hizi panga wase wake
mta.
Ndo hii church ismame. Church inasema it's like one of the most lucrative businesses man. Yani mina believe in God 100% by the way. But now the concept of kuleta church. Church ilikuwa kitu mzuri. What is a church? A church is a group of worshippers. Wawenye wamekusanyika mahali. Imanishi hiyo building kubwa zetu naona huku inje. Kuna hiyo church ya huko Karen. huko Karen nilikuwa inaitwa nini?
Yani sitam.
Si sitam, wachana sitam. Kuna ingine ilisimama in sijui how long.
Mm.
Ilikuwa mamita kadhaa. Hiyo ndo saa mabombe uishi ya huko. Kwa hizo saids, iko karibu na hiyo Karen Shopping Center. Probably wasi wanaijua.
Yeah.
But ilisimama mbio na mamita kadhaa. Alafu offering uko na limit ya kutoa do. Uwezi toa chini ya hii.
Oh, okay.
It's a whole thing, man. Hata mimi nituka hizo. By the way, hata mimi nikaanzisha mkaiona church yangu. Hata nikiwambia msikama. Nitawaosha. Nitawaosha. Nitawaosha mbaya. Waya ni pastor, yani ni msanendesha maprado kuna caravan na kuna mse hapo mazea hata jadishi.
Yeah, yeah.
Nah, man.
Sato ukiangalia hii nini? Hii Nairobi Pentecostal school is part of Sitam, if I'm not wrong.
Yes, it's a Sitam now.
Yeah. Mm. So, hii ukiendaga hapo, hapo inje kuna kugana machokosh, kuna mother, kuna watu.
Yeah.
Hakuna mtu shughulika.
Mbona usianze nao?
Yeah, hakuna mtu shughulika gala kile cuz ukiangalia like kitu kama
actually lazy kuwa allowed in.
Yeah, can you imagine?
Yeah, was like ukienda hapo na wewe ni choko shtambwazi. Yes. That's why now mimi unajua sasa sikuwa believer kabisa.
Yeah. Your God is doing bad business for us.
Yes. Yeah.
We are letting kitu anachukua.
Yeah. So since sikuwa believer, bado mu believe that if I was to ever start a church.
Yeah.
In his ajar, Jua Sewan is like, he's seen God. You see, someone was lost like him. He's seen God. He's like, I've seen the Range Rover. And you're like,
hey. Ile mta nibaia.
Because wase wagani, I don't know. And people just believe in these miracles. And there's nothing unizafanya kuwa convinced that niaje Buddha.
Yeah.
Munakoniwa. There's nothing happening here. Because that majuzi kulikuwa na stories. Juko lichekia tikiuna. The Kiuna as well spend over 600 million.
Yeah.
Kwa sickness yake. Alafu akajitetea, God healed me. Kwa like, no, 600 million healed you.
600 million, bro. Yeye ukileta huku, unajua tuna heal wasi wangapi.
Yeah.
Kwanza madaktari wana strike, tunawalipa kwanza warudi job.
Waache
kukua kwa streets.
Yeah.
Yani hiyo ndio inaweza fanya vitu more Buddha. Like, mi naona, because nakumbuka wakisema, ati hao ma the British ama colonialists when you all come walikuwa wakachukua shamba yetu na vitu zetu in exchange for the Bible.
Yeah.
Wakatupatia Biblia, wakachukua hizo vitu zingine. Wanatufunga macho, wanakuambia believe. Mimi Buddha, unajua nilienda huko, unajua masangu ni Mtaita.
Yeah. Oh, okay.
Masangu ni Mtaita. By the way, mimi nani niko na vitu madamu mob hapa ndani yangu by the way. Mimi ndo the real. Hata mimi ndo ningejiita mu Afrika.
Yeah.
Ama Mkenya. Mkenya. Jumini niko na madamu mob. So masangu ni Mtaita na huko Taita Buddha. Sasa church imeshika kuliko kitu yote nishaiona in my life. Church imeshika pale. Shosho wangu mazee ameenda church sijui ngapi. Shosho wangu ana believe church. Shosho wangu ni mse anaweza pati water door na pero.
Yeah.
Anaiweka kwa church. Juna anaamini mchungaji au anasemanga mchungaji.
Yeah.
Na the saddest shit nishaiona ni time fulani shosho wangu alienda kwa a new pastor again. Mwenye akatoa sasa shosho wangu akatoa so tatu ati offering ameenda kuombewa sijui nini
300 shillings I hope
300,000 shillings.
Okay, yeah.
Upasta mazia kama binzi hizi ni nini umeleta hapa mama? We mama toka hapa, kafukuzwa bro.
Mama mzee
jo umeleta so tatu.
Hiyo
day nikakaibia ni karibu ni mwambie ni church gani tuende. You probably ni hapa mahali, hiyo ni church gani tuende.
Mwambie
umsewe kwanza toka hapo.
Rudisha hiyo ndo. Alichukua bado.
Alimwambia zii. Juu na kuombea. Sasa kwani unalipia maombi? Unajua? So uko Taita alafu sasa siku hizo ameenda church nyingine. Lakini sasa unajua every time na try ku speak nikisema hii haikai poa na kani kama ule boy sasa shetani imemshika kutoka Nairobi hata wanaweza niletea mapasta kijani nikidoze. So mu keep my cool. Wanadai twende church kila Sunday. Naenda nao lakini sasa dei waliona niko na hizi earrings unazita vipuli. Dei waliona niko nazo akasema mzee eh ukikuja church utoe. Mimi nikasema zii. Sikuji siendi church basi. Nasema hapana twende. Tukaenda church. Kufika pale church pastor ameangalia, ameomba hadi akaniangalia. Nilikuwa namchekea kiniangalia. Msaidia naomba nilifungua macho. Niangalie what's going on here. Labda hata mtu anaweza kuwa na pickpocket watu tukifuga
maji.
So mimi niko rada yao nimwangalia. Huo pastor wazee akasema nimeona kuna watu wametumwa hapa wakuje tuwaombe. Akamwangalia. Akakuja kwa kiti yangu akatembea anasema raba shabara na whatever anasema. Akakuja kaniambia
baraka shanta.
Kijana kuja mbele ni kuombe. Ndio mwangalie akasema nigga what? Amezii Buddha zii mistaki. Kaniambia nimeona Mungu ameniambia kwamba nataka wewe ndio ukuje huku mbele tu. kama angalia kwambia sikuji mtumishi whoever you are man misikuji
yeah.
Eh, mamangu na shushu wangu kaniangalia unajila kushtuka ile
kwanza ovyo lakini tunaenda tu mimi unaweza niende nimeenda hapo mbele
unajua anasemanga ukiwekewa kwanza mkono hivyo labda anaweza kuwekea kitu labda anaweza I don't know maybe ako na something unajua anasemanga ati anakuwekea
yeah.
Anakuwekea ati mapepo ndo kuna wenye wanakuwekea wanakufeel na some stuff usikubali wa kushike kichwa. Alijaribu nikafanya eh hey, zii buda zii eh hey, shosho wangu kaniambia tuani nikawambia zii siendi siendi hadi ikafika point watu wanaanza ku akaona hivyo akaona imeanza kwa story akaanza kuomba akirudi nikasema yeah got this nigga yeah I got this nigga. Wacha tumalize chacha kuje tuongee basi. Akuje aniambie mambo yake. Because sasa ninaona hizi vitu zina happen huko naona vile chachi imeshika wasee naona vile ai mimi kasema fuck it. Mimi siendi. Na sikuenda na hiyo chachi kisha wasee wamekuja kunibongesha. Niambie cheki. Mimi narudi Nairobi kesho na wish ningeza rudi leo.
Yeah.
Ni vile hika nisenyu mekaa mpaka 3 fucking PM. Siwezi hata rudi.
Yeah.
Tarudi kesho. But msiweni leta chachi za huko.
Yuko Taveta sasa.
Eh hiyo ni Taveta County base inaitwa Mwatate. Eh huko ndo
Taveta si ndio alivunjaga nani? Passage ya
Eh yeah, alitumia do.
Yeah.
I think
Kuzo cut kwa harambe hiyo.
Yeah.
Can you imagine?
Hizo sites ndio pia kuna Shakahola.
Yeah.
Yeah, lazima nasema coast.
Yeah.
Like
yeah,
your
yeah,
coast
yeah,
that yeah. Coastal wave. Yeah, considering like kuna Muslims right next to them. Wana do vitu zingine za ajabu.
Yeah bro, huko unajua wase wengi huko mazee wameamini church. Mimi nikikwambia mimi nimeona watu wakiamini church.
Yeah.
Aki ya Mungu. Yaani nasemanga siendi church ni kama nimefanya the work. Hata wanaweza niitia chief ni chape. Yaani nimefanya kitu mbaya.
Mm.
So yaani ni crazy huko. Sijui hiyo revelation itarudi itakuja lini. Sijui watu watatolewa kutoka hiyo mentality lini. That church is not everything.
Yeah.
Amini Mungu wako. Hawase wana lead hapo charge. Mimi nimeona bro, mimi nimeenda church yenye tumeenda alafu doi kaibiwa, pastor kaishia. Akufanywa yeah. Shit, alienda na mamita kadhaa.
Oh, pastor ndaliba.
Huko Nairobi.
Pastor ndaliba.
Yeah. Aliba do.
Oh, okay.
Akaanzisha church nyingine yenye ina thrive. Wase walikuwa huko hadi wakamove na yeye. So
See, Jesus shall come as a thief in the night. Najua I just
want to show na Jesus bana. Tashadibia basi.
Yeah, so hello. Oh, okay. Kusema nikumbusha kuna time I think even one of those churches ilikuwa either cathedral ama hizo nini. Kuna moja ilikuwa robbed. Na mse alikuwa arrested na akakuwa prosecuted. And I'm there wondering like what happened to forgiving 77 times 7 times
yes,
in one day?
Yes, yes. Watu wameslapiwa, mapastor wameslap wengine, hakuna mtu anapeana the other cheek, man.
Yeah.
No one.
Hey, lakini kama kuna pastor anataka nipatie the other cheek, Johnny, Natasha.
Karibu nifikiri wasema Margaret Wanjiru.
Azizi. Yeah, no.
Ule Natasha, yeah. Natasha nimeona na
Yeah.
Anaomba
akina natesa
natesa deadly
yeah. Na tumaanishi hizi chicks tunataka the other chicks
najua yeah. Kwanza hiyo ungependa a go down na kiomba ndio unajua labda tunaweza hawa na sanja vizuri
songa kwa church yake kuita forward na kuwekelea mkono
si hata mimi namwekelea mkono
yeye ndio Natasha nikali kwa nini kusikaniza kwa a fake miracle waka wati kama vile nani aliget ule boy wake Malcolm ulicheki Margaret Wanjiru na ule boy
kuna ubo alikuja ati niliombea sijui nani niombe mguu
alikuwa ameambia the mom so
aliombea the mom pia mimi niombe mguu ipone
so jo uko kiombea mtu lazima usqueeze kitu
eh
atijo umeombea Natasha jo
mapepo zinatoka
lakini kuzu odem pia waga na zaovyo ushacheki gile ontoraji yake jo mandai zimefuata na hivi
hata mimi ningemfuata tho
gata chopa you can
waga mpaka na
Chat.
Tukitoka hapo chocha tushie jo mpaka masaid za Gambia. Kuna history nchekia Gambia ilinishtua sana. Unajua ati 73% of women aged between 15 to 49 wame undergo FGM in Gambia. So the Gambian parliament kuna time wali debate I think in 2020 waka criminalize FGM. But saizi right now they are re-debating wanataka kuirudisha. Hakuna kinembe jo in Gambia.
Yeah.
So
okay.
So Gambian akikupatia jo, sio ni kibarua moja
hatari bro, ana nyege.
Yeah, jo.
Kwa sababu unajua the main thing about FGM, why even that in a practice you most of the time. Kulikuwa na history nilisoma mahali. Kitambo, so unachiki wasa walikuwa naenda war, wanaume.
Yeah.
Na ukienda war, kuna wale wasa, of course, wase mavijana, maybe wame rise ama
yeah, like, yeah,
na
yeah,
wase wako around wazee, and all that. So, kitu ina happen ni, walikuwa napitisho FGM, dobu wanako wakienda war, usikue na manyege mob, usikue honi, ati unaanza kupea mseote. Unajua junasikia, it kind of makes you not get that honi ukifanyiwa.
Yeah, yeah.
So, hiyo ni kuna happen, ukirudi, unapata bibi yako alikuwekea stuff vizuri. So, ukienda hiyo huo. So, hiyo ni kitu mini me, nilisoma ilikuwa ina happen. But now, buda hii kitu, mi kwanza kuna anti yangu bro alifanyiwa hii stuff. Sister mzae wangu. Alifanyiwa. Na alikuwa ananiambia, because literally, unajua mi nilipitia hii circumcision, traditional buda.
Yeah, yeah.
Hiya wakale tumeenda, buda mi ni mseni mengia kwa river. 3 a.m.
Down by the river.
Bro, mi nimefanyiwa hiyo stuff, bro. Ile yani for the first time ever mazee tuko base fulani ya mahindi nimeka hivi. Naona mse mbele yangu kwanza amefaint. Mi ndo next.
Yeah.
Wewe wamefanya moja mbili, yani ilikuwa kienyeji sana, bro, literally. Hey, alafu kila weekend ni mastori zingine deadly. Yani vitu zina, bro, vitu zime happen pale mpaka all my life nakanga hivi nauliza nasema damn. Shit ina happen. So hapo msemo mwenye amepitia hii amepitia circumcision yenye ni ya church ama anything else. Uwezangi ingia hapo. The same for madam. Hawezi ingia hapo, but dem amepitia FGM anaweza ingia. Na wacheki.
Yeah.
So kulikuwa na that kind of wako na hiyo superior whatever.
Yeah.
Unaona? So ilikuwa ina happen, mimi nimeona wase imehappenia which is not definitely not a good thing. Na hiyo ya Gambia, kawa nairudisha man, it's different. As in I thought vitu zikipitishwa zinafaa kuwa na reason.
Yeah, wanairudisha juu funny enough at Gambia ni mostly Muslim. Alafu sasa wameshikanisha Islam na culture. So wakasema kinembe lazima iende jo.
So imagine uko na mademu wanne as a Muslim na wote
hawana kinembe.
Watu
wameboeka juu. Time unataka kuwapatia jo wako iko nene. Sitaki iko nene.
Hiyo ni nguvu gani unahitaji
hapo? Kuna hiyo alafu unajua shida ni pia affect childbirth. Unajua hivyo? Like hiyo nini waga inafanya? So easy expand vile na expand igi naturally. So wengi wao waga inawa hurt. Like inadugi more damage than good.
Than good.
That's why inatry kufight you. Hapo ajo nipo watu kuwa kupata tu na dema nataka nyege. Like kuna nyege.
Anytime, anywhere, kana tamba. Hivyo ndo inafaa.
Shai pata ya nyeina?
Haina nene, moja.
Na catalog.
I was out there.
You've seen mutilated stuff.
Yeah, I've seen. And the weird thing ni... Sama ude malikuwa na nyege jo. Paka mwishi ndago, ile haki ilikuwa na hapenaji.
Ama likuwa na pichensu. Najwa kuna nyomesema wana...
Zizi, nikuwa na yona jo. Zizi, ata aksi ya likuwa na produce plenty ya moro juice. Najwa, that's how you know that.
So kulikuwa kuslippery.
Kulikuwa kuslippery jo. So as long as iko hivyo, najwa mi niko iko nana. But now, in hindsight, when you think about it, you're like, wana cheki ile hapenini. Like why, what was the reason? So Gambia wanna try kurudisha. I think there are vitu interesting in Africa. Like hata ukiona hiyo shot ya Gambia, it's such a poor country. And the fact that hawajakaa chini kufikiria how can we get out of poverty.
Yeah.
Wamekaa chini kukaa. Unajua hizi African countries waga na this moral whatever. Unachukua gaje? Suji chukua gani kama tuko morally superior to other.
Yeah, sino tuko na tabia, sino tuko na kind of tumejifunga hivi. That's why wanakuwa kikuona, wakiona dema amedunga dress fulani fupi, wanasema huu amechukua tabia za kilami. Ni dema amechukua tabia zingine za, unajua, the Western culture. That's why Western culture, as in imesipin, of course. Na tunafaa kuchukua the good things, kuna vitu mbaya pia. Zinaanza kusipin, wasewa nakataza. That's why in Kenya, trust me, man. Mimi si ati nakataza, ama nakubali, ama nini, but when it comes to wase kuwa gay and everything.
Yeah.
Maze kitambo tufike iyo point yenye inakubaliwa in Kenya hivyo.
Yeah.
Buda kuna forces mingi sana watu wana fight.
Mm,
uta fight for small buku ai huku.
Yeah, yeah,
ai
yeah.
Hawata ikubali rahisi. Hawata ikubali rahisi. Na
yeah, itakuwa ngumu.
Itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu. So vitu mob from of course your western culture ni hata vitu tuko nazo. Si tunajionanga tuko morally upright. Na unajua the funny thing ni nini? Watu wanasema ngawa wazee watakufa. Wazee watakufa tuachiwe. Tuache tufanye vitu zetu.
Yeah.
Buda, kuna vijana wana grow up wakifunzwa na wazee.
Yeah.
The ways. So yani inaendelea tu kipasiwa down.
So
kuna forces mob kitambo tufike hapo by the ile point yenye tunaweza fanya anything. We are not as free as we thought.
Yeah, bro. I know.
We are not
know.
As free as we thought. Shackles ziko hapa, kitambo zilikuwa hapa.
Yeah.
Saizi ziko hapa. Najua walituachia vitu zimetufunga pia. So it's crazy.
Alafu pia I think for me ile shida mwaga nayo na hii story yote inakuwa gani ile design. Saizi imekaa mikakuwa ni fashion. Like it's fashionable. Like majuzi na kumka niki watch one of these like Kenyan people. Ani dem flani hapo na alikuwa amepost video na dem yake. Alafu anabonga vile wako. Kuna hii jina siku hizi inatumika tu ni Tony Polyamorous eh. So nasema wako polyamorous. Polyamorous unajua is just another way of kusema we fuck other people.
Yeah.
This used to be open relationship. Yes, this used to be something that was frowned upon.
Yeah.
Macheki. So is it something to be proud of?
Uh-huh.
You understand? Like especially kwa madame. Kwa kwa maboy, jia unajua madame ndiye anakuambia gazile za number 1 ile you didn't make me wet, ndio? Number 2 atakwambia he didn't fuck me well. So sisi kwa inabidi yeah, didn't make me come. Iko inabidi lazima skill level, iko a certain top, level.
Yeah.
So je hiyo ukienda huko nje ku practice ina make sense. Yeah? Sasa hizi madam kitu iko inauzwa like nyese kuna like one of the wow, jo vile mtu kumbukaga like funny jokes tuko tunabonga naye before tuanze.
Yeah.
Kwa tunabonga juu ya vile kuna time una edit show and you're like this was hilarious.
Yeah.
Like one of the funniest hilarious stories to shai chapaga like back in the days na Zack ilikuwa tukunulizana is the kuna au grandmother aliendaga koinange. Unajua there has to be one person who went there first before everyone.
Yes.
So kuna jizo mother bado yuko alive. Nataka kujua kwa nini ulichagua koinange?
Kwa
nini haikuwa any other place? Why did you choose koinange? Na cheki. And inakuonyesha like vajiji like the vagina has always been sold because it's always been put higher than the male penis.
Yes.
So hizi madem wanataka kuziweka zote at the same level. You're like, no.
Yeah.
Hii kitu unaweza uza, hii ingine wezi uza. Wewe hizi ungesikia ati kuna place deki na uzwa na madem. Unaweza kata kwenda hapo. Lakini madem wanakuchotea dinye. Unaweza kata. Ni madem wako clean, unaweza acha pa test, unaweza afa na kuchotea.
Easy money, bro.
Easy money.
Umekuwa kislang this word for free.
Si ndio?
Alafu saa hii msee anakuambia una slang for some
coins.
Tuna slang, bro.
Hiyo
hadi ulali.
Si ndio?
Wana go hadi ukiedit usikuwa manane. Mimi niko pale mazebu harakisha man. Kuna hebu harakisha kuna mali kuna customer na ningoja na ule analipangadi na tip literally.
For more than the tip. So sina cheki so mekaa mwaka. So niko na cheki oh madam. Alafu uko zile za sawa. Okay. Since walami wamesema that's the way to go. Let's all say that's the it, but it's not like that's why like we can borrow a few things but not everything. Alafu sasa ikakaa mikakuwa cool ile design. Sasa unapata all of a sudden msee anatokea yuko like I'm bisexual like since when?
Yes,
I take since so I think umekaa mkaifanya kila kitu ikakuwa cool na nini
lakini me it's a wild trick na nitaisema hapa juu iko nini. Mimi siamini mwanaume anaweza kuwa bisexual
yeah
kwa sababu it's not bisexual, you're just gay.
You're
just gay. Ni
benye una. Hakuna border. Hakuna border.
Dem, maybe. Jini mwana madem tu naturally, like, anasema kwa attracted to dem. Na pia, unajua of course, kana tamba.
Yeah,
but kama boy, ukwe bisexual tu unacheza huku, come on now.
Yeah. Dudes na kuwaga like weni, weni G. Na sile G ati gangster. Masasa madem, madem pia mi waga na the controversial nini yangu iwaga. Na pia nilisikia gana American comedian akisema. So mpaka mujulza, is it nilisikia from him first ama was it an original thought?
Yeah.
I don't know now. Like I'm confused. But kwa sumaga, madem yo L. Akunaga L. Nikuambia kwa nini? Bado vadeki. Hakuna chali. Hakuna chali uvaga. Nyese. Inakuwaga ye ni.
Hata njia nini. Chali unajua na change. But pale penetration kwa dem bado. The same.
Wacheki. Unadugi kila kitu alafu. The only difference unachukua deke ilali. Unajua yetu ulala. Yetu kisha chapa itakuwa. Yetu yuko na plastic. Inezenda 12 hours.
Choke usichoke buda. Ni kuchaji tu.
Au unaona gazi wewe si ni kwenda huko. That's why unaona gavila so sema gati demon is a convertiwa. Hawa ni za convertiwa. Because ka tayari unapenda hii hii fake, unaweza penda orige.
Of course it's as easy as kupata yenye tu iko na nyama sasa. It's not, you know, stiff.
So kuna hiyo. So ugopi kukonsoliwa job dajo. Ugopi kuchapo ma consolation azijuani.
Wamejaribu kwanza, wamejaribu ku cancel podcast, wamejaribu kunini, but man, mimi na believe in artistic freedom. Sema mambo yako vile unasema, kwani mimi akili yangu, kwani nikaa yako sasa tuseme the same thing. Ningekuwa nasema the same things, akunge kuwa hata na podcast interesting. Akunge kuwa hata na mse interesting kwa radio. Akunge kuwa na mse yote basi anaweza bonga na kuchekeshe kama comedian kaki vile kuna kina rapture. Unaona? Akunge kuwa na kitu kama hiyo kama hakuna artistic freedom maze. Hii story ya cancel culture, I don't see it that way man. Hakuna venye mse atakuja sema by the way kinyumse alisema ni mbaya, tumtoe game. Come on, you dumb or something.
Because the only thing ninakuwa gani, never advocate for watu kuumizwa. Hiyo ndio kitu sawa ni katiaga. Like unapataga ati mse ameenda ka discover chali hata hakuwa nakukatia but since yuko kaja ilikuwa majuzi tumekuwa na rapture kuzina try kunini mi history ya kukaa chini hapa ilianza kuni affect mgongo so kwa big shout out to my fans wa iko nini so nilikuwa hapa jo kuna time tumeshia na Ian nikamwambia Ian tu nataka kuchapa MRI kwanza ile kukaa chini jo enda pale jo nimeambua bei nilikuwa nimeambua hiyo MRI hiyo place ni cheap niliuliza ka place ya kwanza nikamwambia 15 kama hiyo place ni cheap kitu kama 6k utaget shenda pale jo nikamwambia 18k jo nikafikiria jo 18 so nikakaa mtu nika kapatia sasa story hapa mseka niambia like hey, buda jo anza kutembea mpaka usikie si nikaanza hiyo crazy nini imeanza it's getting better like the more kuna time tembeaga nasikia nika but nika lala asubuhi nikiamka I'm much better
steps and
I'm
what healing, eh?
Yeah steps to healing so so kuna hiyo like a big shout out to nini basa ikikam to history ya nini unapataga mtu unataka ku hurt mse juu yuko different so start to go back to history ya walking so a jioni mwisho ya gabez radio so nikaenda base radio nikamwambia rapture ilikuwa like on Tuesday nikamwambia rapture eh ni aje buda kuna vile sijatembea leo so usitutembee instead of chukue cab hapa situende chukue cab a far place so tukaanza kutembea so tukitembea mbele yetu kuna boy tu unaweza mcheki tu unachiki 100% gay sio
yes
so of course si tukamcheki na mimi na rapture we mind our own business so unajua mfuko na fala alikuwa anaenda on the opposite direction and die ame stop people hey shoga nini kwa like buda inakusaidia na nini
yes
like I don't mi vile muangalia muangalia gale kwa sewa LGBTQ I don't think msiani is a fake especially boy mi nachukua gatu it's just you
yeah 100% it's just wewe na sexuality yako si ati you're any different the thing is uko tu hivyo kama uko tu hivyo it's okay man like yo ni story yako mbona hata mimi nijishughulisha na life yako mimi niko na staff yangu
kwanza huyu msendi unashuku sana huyu mwenye kona gaza kusumisha ndani
kwa like zile za eh kuzo boy alikuwa gay yani alikuwa unacheki alikuwa amevaa sweta nyingine sijui hivi afa beba hata bag yake beba kabaka na kaka like a handbag hivi anatembea so mimi na rap of course tuko nyuma alafu iko na dem kama kawaida so mimi na rap tuko nyuma tuko like hapa tunajitoka hii noma pia boss au need ku okay nyuma yake na yapi anza shindo eh mnafurahia kumwangalia wote sikabidi to cross fala fulani akaanza ku scream because ile zawe acha acha hizo za ovyo
because unaangalia situation kai huyo ni mse yako tu vile yako in fact hata umjui umempita ni kama ungekuwa basi unaongelesha wase hivyo kila siku si ungekuwa naambia wewe mse kichwa yako wewe mse mdomo yako wewe mse ingekuwa hivyo because nishaipatana na kuna time nilienda Watamu for a trip to kupunga hewa nini nini business to a lighthouse in English but nili chaos or something nenda pale kuna masaa fulani nikaka hivi nimepiga shughuli zangu tu mimi nimepiga bia yangu naangalia tu maji masaa alikuwa she was kind of older way older hadi alikuwa na watu wake wenye sana even older than me alikuwa mzee but si mzee sana unaweza ona kwa bado na ile ujana Alafu sasa mimi nikitoka hapo nikachukua cards zangu because tuko na cards zingine za Sandwich Podcast na playing cards. Nikazichukua drinking games. Akaniambia, young man, hiyo ni nini? Nikamwambia hizi ni cards zangu. Tuko na podcast yetu inafanya hivi na nini na nini. Oh, so what do you guys do? Tunabonganga, tunafanya nini? Umasa aliniambia kitu moja sijaisahau. Hata nimesahau jina yake na kila kitu. But Kenya alinishow sijaisahau. Aliniambia na in everything you do in this earth, make sure una radiate kitu mzuri.
Yeah,
make sure
Kenya
una put out isikuwe ni kitu ina impact watu negatively.
Yeah, yeah.
Like for example, nikuja hapa nianze ku hate niseme mavijana wote kawa ni shoga.
Zii,
kitu yote unasema, kitu yote unadu Kenya, una give out to the universe. Make sure ni kitu ina impact mse positively in a way. Najua. Na, hakuna, si ati kila time utakuwa positive hivyo na nini, but itakuwa na more positive than the negatives because kuna wasee, of course, lazima awezi kubaliana na kila mse.
Yeah.
Si kila mse atakubaliana na we. That's why mimi si believe ingi in kitu kama cancel culture kuwa that kind of thing. Because utaangalia mazee, mse ni aja, unakuja una jam tu hivi, unasema wewe sijui ni afu unatafuta wasee wengine ka 10, 20, 30, munaanza kusema mambo yenu. Fuck you and your shit, man.
Yeah.
Mina jua sija, mi nime put some positive out there.
Yeah.
So, mi hivyo ndo vile mi uview life siku hizi in that way, man.
Yeah. Kwa mwuso magayo, like it's easier to hate na kutaka kupiga mtu, kutaka kudu hizo jinga, but usifanye kwa zata wase ingine pia wana kuwaga at risk. Funny enough ni wase intersex, unajua kwa hivyo like saa to intersex utapata ati fala na kati ya mtu mtuka mwambia ni aje mi si dem vile unafikiria, sindio? Fala kime insist like, saa tuende unaenda pale jona pata ikona zote mbili. Kisha pata ikona zote mbili unataka kumpiga. Unampiga juu ya nini? Hiyo ni nature. Literally nature ndio ime. Ucheki kiju ule buda. Kuna ubuda anakuwaga Kisumu. Kuwaga ni pastor. Alafu ni intersex. Uyasikia story?
Yes, uyasikia.
Alafu sasa ye ni mother na buda ya watu hijo. Wanaume hapa inje juu ni kitu. So lazima ni kuulize. Hiko nene? Buda uzachapa sandwich. Uzachapa mtu intersex?
That's not my thing. Mimi si swing hivyo. Mimi na swing mali najua naona.
Mali hakuna kitu kingine na swing.
Hakuna as far as I'm the only one swinging here.
Kuna buda jo. Anakuwa ni buda na ni mother. Ya to hijo. Alafu ni area ya Kisumu jo.
Area yangu?
Huyo
sijua kwa na miaka ngapi, lakini huyo sidhani alitokea hata mimi nilipo huko.
Yeah, asini kabuda fulani. Okay, I don't know kana fa kumita buda intersex pastor in Kenya. Sijui kana fa kumita. Anaitwa Dalan Ruki. So chiki. Kisumu based Dalan Ruki. So alikuwa na bonga vile. Vile ni mother na father at the same time.
Hiyo ni noma sana.
Some take it. Yeah, do like what say up here? What in my power tap here?
Hey, by the way, anaka both, huh?
Yeah, let's take it. Like what to? People are different.
Na ni pasta.
Yeah, ni pasta pia. Ai kuna zile zitaku push to pasta because I think with this living such a life utakuwa so unhappy before you come uji accept that the only way kunini ni religion. Kuna zile like you find comfort in religion.
So
ni intersex preacher. Alafu unacheki kuna time yu utokea kaa mother, tangina utokea kaa boy. So anaishi tu hivyo. Alafu talking of preaching, kuna vile President Majuzi ametuambia tatu report.
Tutaenda hell.
Tutaenda hell tusipolipa housing. So unachekia aje your story?
Well, mi na kushow man, hizi vitu kama kutishia na kitu kama, mimi sahi nitishia na kitu real buda. Nitishia nitakutumia makarao. Hiyo prezo waki kwa pia nitakutumia makarao. Hiyo ni real. By the way, hiyo ni mwana wase wakitolewa keja yao buda. Yani umechilu kwako hivi, labda unavuta mavitu zako, unakujiwa na makarao, unatolewa kwa keja. That's some real shit. Ukiniambia hell, mi hata kwaza naonanga venye msea nasema ati, mi nimefanyizi dhambi zote, siku ninaona naenda kudedi. Naomba fiti for forgiveness. Tuone. Labda unaweza kuwa pale kwa gate unabisha hivi ya heaven. Unasema mazee si nilituma pole zangu bana before ni daddy. So mbona mniingizi heaven? Kama like kuna hell na heaven na hivyo, because mimi na believe kuna place utaenda. Mimi na believe kuna ukidaddy ukiangalia from a biological point of view, ni a human being could deteriorate. Vile animal ina ina didingi tu
hivyo.
Pia wewe ukijiangalia, unafaa ukijiangalia from a biological point of view, ukijiangalia hivyo, that was something.
Yeah.
That was something. Na ukiangalia from a point yenye life yako kuna vitu zingine uhapi na tuwezi explain. Labda uwezi explain kitu fulani. Yeah, hapo utaona yenyewe kuna maybe there's a place nitakuwa naenda. Maybe nitarudi as someone else. Beliefs ni mob.
Yeah.
But hiyo story ya kutishia mse na hell.
Itakuwa hard saa hizi.
Hiyo ni hard saa hii. Kwanza hata mse mazea anasema taxes ni mob. Eru nipeleke. What if hell tu ni base kuna kitikai wifi. Unapatiwa. Kwanza hiyo time pasa hakuna hata apple ni guava.
Yeah.
Unapatiwa. Unajua ama banana. Kisimu fulani inakaa hivi mazea una swipe up kuna wifi. Fire ile wanasemanga labda ni fireplace. Yeah. Unajua juu labda ni kunjeve. Yeah. Yani what if ni different. Yes. Juu kuna hiyo difference
ya... What the hell is this?
Yeah, kuna hiyo difference ya hell na heaven. Kuna hiyo difference ya... Labda heaven ni place ukienda, ni kukula magrapes, alafu kuna ikifika saa kumi, mnaenda mnaimba kuimba. Sawa? Mnaimba na ma-angels. Labda huko na mabawa. Badaye na mkondede. Badaye muende mushike shike ma-animals hivi mcheze nazo. Kuna bezi ya present worship. Yes,
mwajuki sema tukondethe alafu tuwe na kucheza na animals. Lazima yeke koma.
Lazima yeke pose hapo kabisa. Di pose.
Ma full stop.
Kwa sababu msa alikuwa nasema before Adam and Eve wajuane hivyo waanze kukulana and everything. Ama Adam akiwa peke yake.
Yeah.
Adam akiwa peke yake mazea alikuwa na kaivu wakikuwa honi ama ni alikuwa na dunini. Alikuwa na...
Hiyo ndio waga swali. Yeah. Like sawa, walizaliwa moja kiwa na deiki na mungina kiwa na nyesi.
Yeah.
Walikuwa nafikiria niza nini?
Maze?
Like akistedi alikuwa nafikiria inafakudu. Yeah.
Ya kunyora tu ama akistedi alikuwa nafikiria nini?
So ukifikiria hiyo story inakuwaga na maloopholes
kibao. Kuna maloopholes kadhaa. So hiyo ni crazy. Na mimi nasema, ukiangalia hivi uone vile heaven watu labda ni kuimba tu sana.
Yeah,
kufanya
yeah,
nini vitu
yeah,
tunafanyanga church. Kifika point uende sijui uombe au nini. Alafu unaangalia hell labda ndo kuna dunda maze the hottest yeah, DJ yako pale.
The literally najua, the hottest yeah, DJ.
Yeah, hottest talent. DJ literally.
Hottest DJ
yako pale. Maze.
Yeah, dropping firebombs.
DJ Seta. Alafu pale maze anaingia pale event inashika.
After imagine anacheza mwaki ya Sofia
Nzawa. Ni kumoto deadly.
Ni kumoto deadly.
Unaona, unarudi kwako, unasema bashi kufiti, mnakata. Labda, mimi sijui vile hiko, it's just a misconception.
Yeah.
But nasema nae ukipatiwa hizo options bili, mimi sijui sitawaambia nitasema gani, lakini hapo ukiangalia.
Yeah,
definitely
yeah,
priorities.
But given nini, the rewards for the pain, perseverance.
Yeah, kuna nini.
Ni vitu understand yang. Milk and honey.
Yeah, milk and honey. So.
Wewe hata labda uko lactose intolerant.
You call like.
Kwa maziwa.
Eh, kwa sababu you talking of lactose intolerant. His story squad meweka hapa. Basi juko umecheki jo. Kuna hiyo like genetically modified cows zile zinawakiwa on size zile zoko produce human insulin. Umecheki story?
What?
Human insulin, yeah. Alafu wanasema that it's going to reach a level where one farm somewhere in the US ina feed the whole world with enough insulin. Yeah. Like ino watu cheza gana science because mu fight religion sana. Like utanipata ga online so shinda kwa nini na ifight juu hailetagi solutions.
Yeah.
Kuna wasa wameka chini waka wanajua sana didi na diabetes.
Yeah.
Kupata insulin. States insulin waga expert sana.
Yeah.
Compared to the other countries. I'm like, instead of Vivi, why don't we then do 1, 2, 3 things? Zile za insulin. Yeah. Kuna hizo like genetically modified cows, zile zina come up. Wacha niangalie tu. History nilicheki jana.
Mazetu na modify vitu mingi design.
Hey. Hii sasa atiyo, wali ikiwa small, kile wana induce human insulin kwa nini, yo embryo, whatever. Alafu sasa ina, zikianza kutoa milk, zinatoa milk iko na yo insulin. So now it's being tested on human beings. So nasema 1 gram in a G produce, how many whatever za insulin. Like it's crazy, man.
What?
Yeah.
Okay.
Like how, mi lakino jikisikia fisturika yona fry sana. Cause like you imagine how many people are going to be saved by this, eh?
Yeah. 100%.
So ni genetically modified cow produces insulin in milk, says scientists. So researchers led by animal scientist Matt Wheeler from the University of Illinois at Urbana-Champaign have successfully produced a genetically modified cow whose milk contains human insulin. Ili happened like 8 ilikuwa kwa the New York Post just like 1 day ago. Wow. Yeah. This is dope, man.
It makes sense juu sahi mseyote akiwa mgonjwa nalechanga tu ka glass of milk.
Abudangu pia ni hiyo type mazee. Ule ni msee, maziwa ndo dawa yake ya kila kitu. Kichwa inamuuma maziwa. Maziwa.
Inaweza kuwa hata inamdhuru zaidi.
Ila juu ameamini maziwa mbaya.
Bati kafanya nikafikiria, unajua Kenya so believe preachers more than science. More than scientists.
Mm.
So if you are this kamad scientist, uanzishe ng'ombe yako na iko na inatoa insulin. Unajua kile unaweza do? Unaweza kuwa naombea raya. Uko na ugonjwa wa sukari kunywa.
Kuna bottle.
Alafu uta make so much money because people will come. Unajua Africans just love yo kukupatia whatever.
Mm.
So like was rich people watakuwa kikuja pale, "Hii nipatie ile maziwa umeombea."
Yeah.
So maziwa kuna baraka shanta paka zikoje. Watu wataka itakuwa ni crazy.
Acheke. Hiyo inaweza kuwa crazy. Hiyo ni business nyingine hatari. Alafu tena uuzi hata kwa masupa.
Yeah, uuzi kwa masupa. Ya ku prayer tu ase. Ina kama na prayer. Shida ni kusha daddy wasee watu wana enjoy milk. Kwa like kama hii kwa maombea.
Bali tuchocha.
Ali tuchocha, but inaweza kuwa nini? Alafu niko nataka tu fikirie jua a few classic jokes zile ulikuwa na bonga jua kuna time ukiedit. Unasikia ga story unasema this was some funny shit.
Yes.
So sisi tumekuwa na a few classic jokes zile siwezi sahau. Kuna moja ya hii anile waga naifikiria na cheka sana. Kuna bonga jua kuna best yao fulani msapiri.
Yeah.
Ati alikuwa anambia dem tu yenyewe dick yangu si big.
Eh. Yeah.
Lakini ni kani nika goroki. Ati ni ndogo lakini imechizi.
It's mad.
Alafu na ule tumetoka kubonga na wewe juu ya hii story ya nini? Tumetoka kubonga juu ya story ya gays.
Yeah.
What? Nikuwa nabonga, kuna time kubonga na Zach, nikuwa nasema.
Yeah.
Vile you'll find, wase back in the days, no one used to come out of the closet.
Yes, yes, yes.
So you just had to be gay.
Yeah.
So nikuwa nasema tu kuna pata maybe kabuda fulani.
Mm.
Yuko kwa deathbed yake.
Yeah.
Hapo kala kucheni, niko na siri. Alafu just before I take last breath, nasema, nilikuwa shoga.
Hapo na daddy.
Hapo na daddy.
Hapo naishia.
Hapo naishia, because you could never come out of the closet.
Yeah.
So nakungaga ili classic, nini yako ya ndai.
Yeah.
Uzapatia wasa jaisikio story.
Oh, kwa so jaisikio story. Mm. By the way, yo ni crazy. Yo story ni ingine deadly.
Yeah.
Juu ilipataka by then niki vile niliacha chuo nili hapa nilirudingi sasa chuo nyingine kufanya tuka deep diploma pia ini by a time ini after COVID like about 2 years ago ini by a two time ndio pia niweze kuangalia naweza land wapi. So mimi nimetoka exam alafu nilikuwa naishi Langata. So 1824 ilikuwa base kwa sababu Langata mzee 1824 sasa imefungwa. So nimemada exam ni majioni ka 7 narudi hivyo mtaa. So si kuenda mtaa direct, kuna boy wangu anaishi hapo karibu na 18. Njia fulani inashuka huko chini. So nimeenda huko mazee, nimepark gari hapo nje hiyo keja. Nikaingia tukapanda upstairs kwa boy wangu mazee, napata kwa na mamzinga manini wanakata. Akasema tukate kiasi, twende tu watch game ya Manu. Nakumbuka ilikuwa game ya Manu. Twende watch game ya Manu pale 18. Alafu kila msende mtaa. Juu niko na exam.
Yeah.
So si mimi nimetumekata, tumeenda saa hapo 18. Tumekata nini tumewatch game. So before game ishe kuna boy wetu mmoja alikuwa amezima. Ameanza kuzima. Nikaambia buda kuna itakuwa hivi. So mimi nikaambia kama hivi ni kukupeleke mtaa. Wale maboy wangu wengine pia walikuwa wakasema twende tu tupeleke mtaa. Alafu utaendelea na mambo yako, unaweza rudi kuwatch game. Half time cha nimekuja napeleka boy kwa ndai, nimetoka nimempeleka kwake. Nimepeleka nao maboys wengine. So si mimi nimerudi nikaeka ndai nikarudi tena. Nikarudi tena pale kwa club watch game. Napata game hata ilikuwa imeisha. Sasa ni tu ma drink na nini. So nimepata maboy wangu wengine tumepiga drink kidogo. Alafu nikatoka hivi club. Naenda hapo nje mazee natafuta ndai yangu mali niliweka siku haiko.
Place unajua uliweka?
Place najua niliweka najua haiko man. Hadi nikaanza kusoba up kidogo. Unajua ile design hadi unafunganga macho hivi kufungua una hope ni a bad dream. Kwa sasa hiyo mazee life vitu zimeniapenia. Alafu laptop yangu yenye masango alikuwa amenibaia. Hiyo laptop mazee kwanza ni yeye nilikuwa nayo. Hiyo laptop ndio ilitutoa hood mazee. Haipumui kazi, ile ni gaming laptop ina edit mbio ilikuwa ndani pia. So hiyo yote imeenda. Naangalia hapo kuna base ma mechanic kuko hapo kando hiyo base nilikuwa nimepark. Nikasema akia Mungu labda wameifungua wakatoka na gari. Buda. Kwanza kulikuwa kuna nyesha kiasi, kuna drizzle. Mazee nilipiga tu magoti chini nikaanza kulia. Nilianza kulia yani naangalia hivi, nani ndaya masangu ujue si ndaya yangu.
Yeah.
Nafikiria venye mazee life yangu yani imechange. Yani life inaenda kuwa saa mbaya, mazee ni mazara kulia. Na kuna maboyo wangu waliniletanga hivyo sasa.
Mm.
Waliniona kutoka mbali wamerudi waniuliza bro nini mbaya? Kwa mazee nilipaka ndaya hapa. Sioni. Kaambia by the way buda kuna ndaya yako.
Mm.
Nimelia na niambi. Yaani ile nimelia hadi makamasi buda. Yaani
yeah.
Nimelia bro. Eh, wakasema bro, ikoaje? We, tufanye hivi. Twende police station tu report.
Mm.
Si langata police station siko hapo tu.
Mm.
Wakaitisha uba mbio. Mimi sasa sijiwezi bro. Ila hadi nasimamishwa hivi sijiwezi. Wakasema bana acha tuitishe. Uba imekama. Tumeingia kwa uba na homa boy. Tumeanza kuenda buda. So tumeenda hivyo, tumezunguka, tukaenda tukapiga yota ni 18 saa tunarudi mtaa. Mazee nimelia, yani nimelia nimemaliza hata kulia. Ile unanga machozi lakini uko tu na huzuni. Nimekaa hivi kwa dirisha mazee naangalia nje. Mvua inanyesha. Na filikali kwa music video mazee.
Yeah, yeah.
Eh, niko sad. Tunapita hivi mazee tumesha turn, tunaenda hivyo Langata hospital nini, Langata police station. Naangalia hapo katikati Langata road, naona ndaye yangu. Like, hey. Sila ni ndaye yangu. Dere smamisha. Ay, dere akafanya moja mbili yake gagari kando. Nikaenda hapo nikaangalia vizuri nasema ala ndo hii ndaye. Bro nikapiga magoti tayari kaanza kulia. Hiyo day yani nilikuwa na so much to let out. Nikalia nikaeni leo Mungu. Man umeni yani thanks. Thanks. Kumbe nikitoka ile time nilirudi nika realize ah ni easier kupaka hapa nje than kuenda all the way huko down. So nikaacha gari hapo, but mimi nikirudi memory yangu inanikumbusha
pale uko
mepark, pale mali ilikuwa imepark
mara ya kwanza
nonda iko. Ama boys ujue hata si ati ni maboys wangu hivyo. Ni maboys leo amenitambua tu kazi yangu na nini. Hata sikumbuki jina zao na hata sijai watafuta tena. Kwa sababu bana it's very embarrassing kuona amana na lia hivyo. Ana mimi mazee nimerudi mtaa. The next day na hope tu yani gari bado yuko. Sikuizi na confirming. Sikuizi by the way linaacha ndai. Ayayay, lazima nirudi ni confirm maze. Lazima nirudi confirm. So hiyo ndio ilikuwa story ya kila mse uniambia buda na leo usisahau ndaye usisahau mali ndaye iko ni kila mse ujoke about hiyo kitu. Because hiyo ni stuff ili change life yangu bro. Nilikaa hivi nikasema wow by the way ukiweza poteza kitu kanda hii unaanza wapi?
Yeah.
Yenye si yako. Where do you even start? So hiyo story inakuanga tu crazy tu sana maze.
Hiyo ni story kali kabisa. Alafu kitu nini? Unasema uli grow up
Kisumu.
Born and raised. But saizi unabonga jua mother nika iko nai. Wali shift.
Ni shift. Budangu na ni mse alikujanga Nairobi nikiwa kwa class 7, class 6.
Okay.
Class 6 actually. Alikuja huku transfer. Madhangu alikuwa Kisumu bado nikiwa high school form 2. Actually form 3 ndio Masango akakuja Nairobi. Watu wako wanakaa pamoja. Mzaya alikuwa Kasa. Mimi nilikuwa Masango alikuja Kakalangata. So nikikuja of course mzee kwa mzaya anaishi kisoja buda. Ule ni mse unapata jail pika sijui miezi ngapi. Ule ni mse kuna venye anajipanga pale. So of course kwa mother ndo ilikuanga fiti juu mzee kuna food, kuna nini. Kuna hiyo warmth. Kwa mzaya mzee anarudi masaa zake labda amekwambia upike nini. So nilikuwa na kamingi nikiwa high school vile mzee ndo alikuwa huko solo. Nilikuwa kujanga 1 2 3. Ma wasionga naambia buda uju terrific Tuesday buda. Pizza in Tuesday wanapeana pizza mbili bro. Uko ni Kisumu na huko hata umekula pizza Kisumu. Eh kasema by the way uko Kisumu hata pizza ikiundo inaikuwa samaki bro. Nasema wacha niende hii Nairobi nione inakaaje bro. So nilikuwa nakujanga huko kidogo nakuja kidogo na kwa mzae naona kunaendaje. Niliaipelekwa hadi Dunda usiku time bado nini ilikuwa hii club ilikuwa West huko juu kinaitwa nini si iconic club club ilikuwa na kina Sajid Kaka na kina
ilikuwa juu
kwa building like 10th
floor walikuwa na host Stafadi ilikuwa glow in the dark
club bistro
pana ni ya kitambo ilifungwa
kwa mizile clubs najua hata usijui akina Rezora najua hizo.
Anyway, nitaikumbuka niwaambie but kuna club niliwahi pelekwa nikiwa high school.
Ni kitambo.
Hiyo ni club ni ilinibamba. Hiyo ndo time by the way ili change life yangu. Hiyo ndo time first time nimeona mademu wote ni wa super kwa club nikasema damn. Hii Nairobi inakaa hivi. Maze pale Kisumu kipata dem super. Probably yako na boy na mto mmoja or something.
Yeah,
nacheki
yeah,
like
yeah.
Pale mademo super hiyo time sahi.
Yeah, yeah, yeah.
Mambo iko fresh. Hiyo time maze ilikuwa crazy na kuja Nairobi. Nairobi bro nilikuwa naangalia everywhere ni mademo rembo everywhere. Niko like where the fuck is this man? Kwani huku ni wapi? Hao ndo wale madem tulikatazwa against na ma, na babu zetu wakisema maze ukienda ile Nairobi ile town iko na mademo rembo. So yeah man, like mini hiyo ndo life yangu nilikuwa nime I was born and raised in Kisumu.
Okay.
Numa na jua kijaka.
Yeah, yeah.
So juu watu yata wa young mazewa likuwa nacheza na wakiongea kijaka.
Yeah, yeah, najua.
Nijuusia niliishi bezi atifiti. Tuliishi bezi likuwa ghetto, but sisi tulikuwa kind of slightly better than them.
Oh, yeah.
So sisi tulikuwa naishi kwa keja za mawe za ghetto. Lakini sasa hawa watu wengine walikuwa natoka deep in the ghetto, bro. But sasa walikuwa na ni accept juu. Birthday zangu ai madhe alikuwa anapanga na ita watu yogeto hiyo day watu hiyo wameoga mazee juu pale pia kuoga ilikuwa iko kitu ya kawaida sana.
Yeah, najuaga
watu hiyo wageto wameoga mazee wamepoko mafuta smart wamepiga zile Sunday best wamekuja birthday yangu. So mimi nilinteract na hawa save deep hadi niko na nacheza futa niko na swim nafanya nini mimi nilikuwa professional swimmer.
Yeah,
na nilikuwa nacheza futa competitively niko very athletic just from kucheza na watu mimi from a very young tuko tunacheza tuna swim kwa swamp bro. Tuna swim kwa lake, tuna swim wapi na ni ile kienyeji umeshika mtungi
kugoya bar.
Wagoya bar
mali kugoya ni kugoya ni kugonga ni kugonga. Basa kugoya bar
ni ku swim
kuswim kuswim lazima ugonge ya bala.
So nikuwa fanya hiyo tulacheza futa nimeka huku unai nimeenda high school mazeo sawa niuza buda unafanyaji hizi vitu zote. Na ni hiyo tu influence ya kitambo. But later on nikaanza kuingia sasa machuo kadhaa juu pia mapero walianza wale up game yao.
Yeah, yeah.
So nilikuwa na kana wasifu wanaweza buda hii ugeto yako umetoa wapi? Unajua nimekana msema zee amereziwa kina mamilimani mawapi? Kilimani wananiambia hey bro hii yako hatujui. But sasa unajua tuko level moja hiyo time. Ni ile design. Mimi tu attachment yangu ni wale maboys. Wale maboys wa kitambo wale wenye nilikuwa nao geto ndo walikuwa wanani show 1-2-3.
Yeah,
unajua.
Yeah, yeah. Okay. Na nini so kwa nini buda na mother alikuwa na ishi separate hii time? Si ni cheaper kuishi.
But sasa si ati walikuwa in good terms like that. Mimi nili grow up nikiona vitu zingine very tragic, unajua. Ikafika point hadi madhangu kuna time alienda anga alihep siku hepa but alichukua na sister yangu mdogo akaishia. Mimi nikabaki ngi pale na mzee wangu mimi sijui nini happen. Things happened usiku mzee. Mimi nasikia makelele na shanga nini gani. Naamka hivi mlango imelokiwa mzee na jaribu kuchungulia hivi. Nasema nini happen huku kuna kelele mob. Naamka asubuhi unajua nilikuwa nimezoea nikienda kwa mlango nikikosa masangu kwa keja naenda kwa mlango ya choo. Najua kwa hapo. So namtegea kwanza. Mzee hiyo day nimetegea kat 2 hours, 3 hours. Hadi ninasukuma hivi na realize kuna msee. Mzee ameenda wera ni machwa solo. Trauma yangu ilianzia hapo actually kiasi yake. So mimi nilikuwa nashangaa nini happen. So alafu unajua kitu ni wazazi wanafikiringi watoia wa comprehend.
Yeah, yeah.
Wanafikiringi haujui. Na wewe ukigrow up sasa tunauliza mu nasema sio ni mambo yako kwa kichwa yako tu.
Yeah, yeah.
Yeah, so akarudingi vitu zikasonga tena. So like yani kulikuwa na on and off mob paka vile mzee akapiga hiyo transfer. Bado alikuwa around. Kwa namcheki, kwa naenda huko hata na madhe.
Yeah.
But situation haikuwa really, really good, really.
Yeah, yeah.
Ndo maana alikuja huko akaka kando kiasi, then later on, ndo tuka recoup. Something happened to, watu wakarudi tena pamoja. So yeah, hiyo ndo ilikuwa situation.
Oh, alianzi, buda alianzisha familia ingine wazi?
Azizi. Okay, but nikona step moja, ama wengine, pia wengine sijui labda. But kuna moja, si ati namjua, nime have just heard of him. Na sijui hata nakaji.
Oh, okay.
Sijui anakaji saa hii. Nisha imuona, cause me, one thing niko sure of, mindo firstborn.
Yeah, okay.
Mindo firstborn na nikona sees. Alafu sasa kuna kuna wasee probably but kuna kijana mmoja najua.
Also mother niko na watoto wawili.
Mwanangu tuko tu wawili. Tuko tu wawili mimi na sister yangu. So
saizi mother buda washarudiana.
Okay. Pamoja sasa hii.
Na of course buda aliacha hizo.
Ilibidi ame relax bro. Alionyeshwa hapo by the easy base juu pia mother pia alisimama na ground na akapata wira fit akafanya nini. So yani ilifika point madhe ako on.
Yeah.
Ako on design yendo anapanga wase. Unaona, alafu tena ile design mimi niki grow up. Reason hata mimi na mzee wangu tukupatana hivyo. Nijue hizo vitu alafu pia unapata ni ile design. Mse hakuwa anaona vitu unafanya ni kitu kubwa. Yeye alikuwa all about kuchop na kufanya vitu too straight. Hakuna ile ati kucatch up na sijui kufanya nini zi. Hadi ilikuwa inafika point mazee mimi mse nimequalify. Kulikuwa na Insta filikuwa ma AAA, AA ya Swimo.
Yeah. Oh, okay.
Yeah. So yani hizo ukiwa na like A when ni mbaya, AA ni but ukiwa na ma AAA na hizo A's uko in the bracket ya kujoin Kenya team basically. Mimi mse buda napiga AA hiyo time. Time yangu ni deadly. Jupale Kisumu. Fortunately, nikapata chance ya kuenda Aga Khan Kisumu. Pale Aga Khan wazee nimeswim, nimejifunza kuswim, nimekuwa deadly. Kuingia high school, napata wasee si ati ni wa deadly. Mimi ni vile nilikuwa nakana wasee wenye ni wa ngori deadly. Wasee wa deadly. So kuingia pale high school, day one watu wati wana audition, niliza, oh, kuna swimo, sawa, nimeenda nikaenda kutry. So walikuwa natuambia, watu wa dive wa swimo di huko. Amii ni light work. Nime dive, nime tokea pali, cha, nimeshika na wanawasa, wana struggle, luko, ya wakasema, we toka, we, we ni swimo, we, ufai kuwa una audition hapa for shit. Even when you join team, nini, ikiwa form one, mazee, nimepiga time crazy, mimi ni msena train. Nimeenda, nimekuja Nairobi, juchue ilikuwa Nax. Nimekuja Nairobi, hapo kasa. Hizo ni qualifications zenye ukitokea number 1 and 2 from each event. Tukua tunazita event. So breaststroke, freestyle, 50 meters, 100 meters, 200 ama whatever other meters. Ukitokea number 1 and 2, munaingia Kenyan team automatically. Muna swim na wasewa kwa ma academy bro. Kuna Kenya School of Swimming, kuna Bandari, kuna ma academy kaza futaza swimu sasa. Muna swim na wase, Waindi, Wazungu. So yani nilifika hapo. Alafu sasa unajua mimi niko proud of myself pia ni ile design mazee hadi masanga ananiambia damn. Wewe ni msemo ngo si unajua mimi ni ngori. So hapo hivyo maafu nikapigia mzee wangu na mwambia eh niko naye mazee. Uko area gani? Sasa mother bado ako Kisumu. Uko area gani? Kama ucheki hata boy wako akifanya 1 2 3 akaniambia ai uko Nairobi unafanya nini? Unafaa kwa shule unasoma. Hey bro, ili break hati yangu dead. Ili break hati yangu hadi nikasema, yani hizi ni gani? So si mimi nimeenda hapo nimepiga swimming yangu nimemaliza hata sikuwa na saiki hiyo kitu anymore. Ile design kwa sema hiki tu hata nikakuwa number 1, what's the point? Unajua? Of course bado hapo kulikuwa na wasa ngori lakini msia ana train, hiyo ndo kazi yake, hiyo ndo chuo na mimi niko chuo. The only time na train ni jioni 5-4. No, 5 to 6 hiyo ndio time tuko tuna train. 6 urudi udishi hadi 6:30 uende Daru. So yeah mazee vitu kama hizo ndizo zinafanya hadi relationship yangu na mzee ikuwa tight hiyo design. Ilikuwa tu ile najuoni mzee wangu ana provide 1 2 3 so hata sasa tukikaa tuongeange sana. Hata tukikaa tu na story. Labda tu tuseme hey shamba tunafaa kulima. Eh hey, okay. Haya, mimi nataka kulima eka moja. Okay, haya, sawa, hivyo. Haya. Uko poa? Haya, sawa, ishia. Ilifika hiyo point. Kwa sasa along the way tulibrushiana deadly. Kuna point mimi nilijam na yeye, nilijangori. Kwa hiyo time nilitoka pata kwanza nimetoka kupiga mashada zangu, nimekaa hapo sasa nikamwangalia vizuri nikamwambia wewe kwanza nafaa kuenda kupiga hii shughuli 1 2 3 next week. Jamaa kaanza, oh, unajua vila wazae ukua. Hai, nikamwambia cheki, by the way utakuwa unabonga hivyo. Hai, akasimama kuzua, tinataka kunikea, mimi nishika nikamwambia tulia mzee. Kuna kelele mob, juu ilikuwa na muogopa from nikuwe young.
Najua.
Juu ilikuwa na uni mzee alikuwa na Kane wasee kwa store bro, anapiga uochi bari na huko, aishi huko, na mimi nilikuwa na wana hizo vitu.
Hebu likuwa na zaobio.
Haa, likuwa na zaobio bro. Anakaa mjafungua gate. Asha mzaba hapo. Mimi sasa masango alikuwa ananiambia dulu kuna lia unakimbia. Mimi nakumbuka nikiona hizo vitu basi kumbuki vile nilikuwa na feel. But sasa iliniwekea some kind of fear. All my life nilikuwa naogopa umse nasema umse by the. Umse andataneza ni mada. But ilifika point nikasema by the umse ni sawa kawaida tu mbona namuogopa hiyo design. So yeah ili scar relationship yetu haikuwa haijaikuwa tafiti. But sai mimi nikuja kuangalia situation nikasema by the way hata mimi sai nikakuwa mzae maybe situations zingine zinaweza ni push design fulani but nita strive kukuwa better man, better father in whatever situation. Na mimi ule msema zae the grind mimi nitakuwa on. Kwa sasa nikapata mtoi sai. Kama creative grind yangu itakuwa ingine wasewa jaiona. By the way wasewa wataona a different animal. Unajua kuna hii stuff ya Kobe na Kanye West. Kanye West alikuwa kwa audience alafu Kobe alikuwa yo side. So Kanye akauliza swali akisema ati ilikuwa ad ya kitu. Alimwambia ati so what do you do when you have achieved all this, meaning the greatest na nini? Akamwambia if you want, yeah, I've won everything. Nime win kila kitu inaweza winiwa.
Yeah.
Akamwambia but are you the same, are you the same animal but a different beast? Kanyamaza, akamwambia there is your answer. So basically unaweza kuwa the same animal, ule animal lako na moja mbili, lakini you're not the same beast.
So ni Kobe.
Eh, namwambia wewe si the same beast bro. Ukiamua kuwa beast, ukiamua kuingia mambo mentality.
Yeah.
Ai. Wasee labda wanakuona sasa wanasema uko na the best shit in the world. You see the best.
Yeah.
Unaweza kuja kukua na kitu ingine hata wasewa jayona. You might be even the guy mwenye alifungua kitu ati ijaishikwa. Unaona? Kama saika Kobe, unaweza sema Kobe hata alikuwa ati mnoma kwa nini threes ama ati twos ama ama layup. Zii, wezi sema alikuwa mnoma kwa nini but he did everything.
Yes.
Juu ya mentality tu. Unaona? So, iyo shit, mi mentality na hapo naonanga niko so strong mentally. Hata time za kitamo maze kuna time nilianza kuingia huo ati nasikia ni kama depression zina come. Nili overcome, unajua?
Yeah,
hata sahi nasemanga maze sidhani kuna kitu msane za throw at me na iniumize hivyo. Juu, nita heal man. Mina believe in kila kitu iko na time ya kuheal. Kila kitu inarudingi back to place.
Yeah.
Wewe ndo unaistop na mentality yako.
Because your story ya Budako, it's, it's a story for many Africans, I feel. Like, hata mwambiaga Ian, like one of the things mu admire ni relationship Ian iko na budake. Like they talk.
Yeah.
Jua, cause hiyo ni kitu maybe unza take for granted. But for a lot of us, we never had that. Cause nakumbuka, mimi, the only time I used to talk to my father, ilikuwa time amelewa.
Yeah.
Cause kama amelewa, alikuwa a very friendly person. Najua atacheza na wewe, akupatie story fulani. Alafu, yende alifanya ni realize kitu fulani. Sikuwa najua gati ukismoke fegi, when you're drunk, you get more drunk. I never knew that.
Yeah, it's a thing.
Pasa Buddha likuwa nakamigivo. So, like, afu likuwa back in the days before we knew secondhand smoke.
Yeah.
So, atakuwa tu kwa hao. Anakisha fegi. Anavuta fegi, afu anakupatia story, alafu unatu, amedose.
Amezimia.
Uchukuyo, wizime. Then when he wakes up and he's sober, he'd be an asshole. He'd never beat us, hakuwa mtu wa kutuchapa, but he'd be very strict na sisi. Anjua like, So nangali hivyo, afu nakungagazi the arguments alikuwa na have na mother, that they'd be so loud. Wajua hile mpaka, uki grow up, you feel like that's normal.
Yeah.
Then wakutu unajipata kwa relationship, uko like, Mina, acha mimi na wife atje shoutiana. Like sule tena juu. But we have shouted at each other. Kwa nini watu walikuwa this is not normal.
Yeah. Kwa sababu unajua vile na shout hivyo inaingianga kwa mtu hii hata wewe una grow up ukifikiri hivyo ndo kubonga.
Yeah. And later in life you are the adult.
Yes.
You look at things.
You make your own decisions.
Yeah, vile tu umesema like mimi waga tight na mtu wangu. Kuna matime yoni angusha kuzimua like now unajua when you're trying to be a different parent.
Yeah.
You expect your kid to reciprocate that.
Yeah.
But unapata since ya jaiju wa that side.
Yes.
Haoni the ajui. Power of. Acheki. Kuzoto yetu ajiona that ugly side of mtu amekaa chini na budake na hakuna story.
Yeah.
It's nothing. It's just a stranger. Yes. Who is stranger? Tu fulani ali have sex uka show up.
But it's nothing. You are a product of a good time.
Yeah. A product of a nini. But sulisema at least unatry kuhilio nini. So unaifanyaje?
By the way, ninajua nilisema kaa joke kwa podcast yangu. Na wasewa kasema we nini. Kasema sawa. So kenye mudu ni ile kumuengage. Unajua niliona haita kamu kutoka kwake.
Yeah.
It will definitely not come from this guy.
Yeah.
So mimi ndo lazima ni kuyo msemo wenye nita initiate. Na hata kama kuna hizo scars zenye ziko za kitambo, zime heal.
Yeah.
Na pia ni ile design ya, wezi jua mentally alikuwa wapi. Wezi jua labda hata wewe ulikuwa mistake, alikuwa na regretting kitu. Amwezi jua stress, alikuwa napatiwa. Wezi jua na si hati ni excuse for anything, but it's like, you could never understand. Na hata ikuambia until ile siku mta. So squeeze me ni msenta, try ni muengage in hivi convo. Nita try hata ni mcall, ni mshow, oya Buddha, unaendelea aje, what's going on? Nini, unapanga aje? Ni muambie, afisa unajua kaa kuna base, najua anaendanga kukata. Nitaenda nitokea hapo, ni mara moja hata nishai mtoa hapo bana, nikiambiwa eh buka mia mzee wako bana rada. So huo mzee nime try ku build your relationship. Nione kunaendaje, na ni realize kumbe huo mzee pia kuna comedy yake, ni mfani deadly.
Yeah.
Jua kibonga kikale pale hivyo na wase wake wase deadly, ende ule mzee comedian. So nikasema maybe.
Wapo ndio umeitoa.
Nikasema so squeeze ni maanza kum get.
Yeah.
So it's still a work in process. But ni kitu nina work on, ni kitu tunaendelea kumove na try. But the best thing ni at least kutry kumuengage in convo.
Yeah.
Ladies, another squeezing madhea neza niambe. Unajua bado kuna ile ego ya hezi ni call ati jua minimisa manini. Madhea niambe, mzee wako amekuulizia. Riyo najua, umsee, anadai tubonge kitu.
Yeah,
something.
Yeah, yeah.
So mi nitajitokeza, nita make time. Because everything ni about kufind the balance. Unajua, kuget your time kufanya hizo moja mbili. So hapo ndo hiyo ndo even ndo mimi na work saa hii. Alafu nataka ni make sure mimi hata mtoyo wangu mazee ni make sure nimefanya zile vitu zile zilifanywa wrong right.
Yeah.
Unaona? Now the worst thing inakuanga about African dads parents inakuanga that emotional connection ndo zero.
Yeah.
Wase wanaiona ni kama si bora umedishi, si umeenda chuo, si umefanya nini? Ati that's everything. Hapana mazee. That's not all bana.
Yeah.
Kuna hii side ya kubonga tu kucheza cheza kusikia msee, kusikilizia msee anasemaje. There's that side that people don't really look at, unajua.
Yeah. Yeah.
So yeah, hiyo ndio kitu mimi nataka kutry tuone. Uone ni kucorrect mpaka ifike.
Yeah, kuna kwa kana hiyo emotional detachment. It's so bad that sometimes we do it subconsciously. Ushaicheki gile time mtu amededi. Mtu amededi. Kamera imekuja mbele ya wife wake. Wife wake iko like, "Ah, ndiye alikuwa breadwinner. Tuko tukifanya nini? Nime dead hiyo. Mourn me first.
Yes.
Don't mourn me for what I used to do.
Yeah.
Like mourn me like I had a life. Ulichekata vile Daniel did anaitwa Kiptum.
Yeah.
Yeye alikuwa like most of the things ilikuwa alikuwa anafaa kujenga nyumba. Alikuwa hakuwa na ati he was young. He died young. Najua this is a life he'd have gone to achieve all these things. Zini alikuwa anafanya hivi. Ah nilikuwa nacheki pia huko comedy na mededi majuzi anaitwa nani? Huu mkale, Aldedi Bomet. Ulicheki?
Nilicheki your story.
Eh, bila lidedi. So kuna mabuda wametokea kwa TV. Hakuna hata nini. Huko like, "Oh, now we need to send him a send off. Just help us send him." I'm like, "Hamwezi nilia jo."
Yeah.
Kuna that emotional detachment and it's so bad. That
watu wanakulove for only what you provide.
Yeah, what you provide and what who you are. And who you are and whatever, bana. But I hope that my conversations kama easy. Zile tunahave kwa hizi ma podcast zitafanya. Watu wakue better fathers, najua. Like mabuda zetu, siku ubaya, but a lot of them did such a terrible job.
Yes.
And I think even inwe mesaidia iwe vya watu kutreat madame ka enemies. Because watu wataki kuamini buda ako alikuwa hajui kuwa buda. So inabidi ublame mother ako for something. Because my mother always step up. Eh?
Ah,
for
deadly.
A lot of us, my mother stepped up. Like,
yeah. Because that's why unananga like wanaume wanapenda mamadha zao juu. Madhako pekendo alikuwa naeza kugat, bro.
Yeah, yeah.
Madhako pekendo alikuwa naeza make sure uko fiti. Anaeza kuuliza at the end of the day mazee. Uko fiti. Najua rather than mzee yako jumu ya na assume it should be okay if I provide.
Yeah.
Unaona na inafaa hiyo ni kitu inafaa kuchange sana mzee. But pia ukiangalia how they were raised also ili affect sana.
Yeah, because pia ilikuwa ni violence too.
Yeah, yao pia yao ilikuwa deadly. Kwanza ukijua story zao ndo utaanza kuona ndo maana msako hivi. But because ulikuwa raised in a certain way imaanishi hata unafaa kuwa hivyo.
Yeah, kuipass.
Yeah.
Yeah, lazima hiyo ni tangwa generational trauma, lazima ikatwe at some point.
Yeah,
hey, good ajo, tumeshukuru kabisa. Yeah, na sasa tunataka ku go through the whole sandwich jo. So ambia kina Joan, ambia kina
Yes.
Tuko hapa tayari jo.
Definitely
tuko show. Tuko tayari tunaitu step by step. Pia unaweza kuja hapa tuchape ma therapy zetu kivyetu.
Yes.
That we are like mabuda zetu jo ametupitisha, but now it's time for us to step up. Sindo mabuda sasa hivi.
Yeah.
So we have to do it better.
Yes.
Of course they didn't get everything wrong. Wajokupia kuna swaga like you never give your zit. No, but your credit for they
did.
For
the things they did now.
The only thing your emotional attachment. It's very important. Na pia out there, tukimon watu, tusiwamon just because they were breadwinners.
Yes.
I feel like it's another thing that's happening to Kenyan men. We are reduced to nothing just but breadwinners. So yeah, imekoni 286 eh?
286.
Yeah. So kuna show? Sure.
Yeah, sure, of course. Big shout out, of course, to the Sandwich Podcast. 20th of April, itakuwa at the ASK Dome.
Oh, itakuwa ASK Dome.
Is at the Dome. Iko pale Jamu, pale Showground. So, kuna place hapo inaitwa the Dome. Noma sana, unaweza icheki hata IG.
Yeah.
So, theme kwanza ni for the bodies.
Okay.
Theme ni for the bodies. So, inamaanisha hiyo day vitu zinaraniwa na madem ikikamu kuwa DJs. DJs na chagua like the best female DJs in the country. And also ikikamu kuwa MC ni dem. Maboyi wana perform hiyo day actually ni sisi tu wenye tuko kwa stage. alafu pia mwenye ana perform jini jijini, big shout out ni yeah. Sanyi Mkali, go check out his music
yeah.
Ako na EP inaitwa For What It's Worth.
Okay. Mm-hmm.
Yeah, so kenye na happen ni hiyo day ni noma.
Mm.
Alafu kuna running order itakuwa, it's a different experience. Si event tu kama zile wase wenda event kusimama na yeah. Kuona msanii
yeah. Yeah.
Hii ni different, ukikuja utaka chini.
Mm.
Na watu ufikiri show yetu inakuanga tu all about ati kukaa chini hivi na kubonga.
Yeah, yeah.
Bro, hii ni the least yetu tunafanya.
Mm,
actually, live experience yetu, tunaitanga the live experience.
Mm.
Not a live recording.
Mm.
So, kenye tunafanya ni tutaingia hivi kubonga kidogo for just 10 to 15 minutes only.
Yeah, okay.
Yeah, alafu hapo ndo pia nitaspoti wase kwa crowd wenye nitawaleta kwa stage waseme mambo yao.
Mm.
But tuko na these things that we do on stage.
Mm.
Interactive stuff that we do on stage.
Okay, okay.
So that's what it's about. It's not about sisi kukaa hivi kubonga.
Mm.
So no, hiyo unaonanga YouTube.
Oh,
yona tusikizanga.
We are learning, we are learning. Yeah. Okay.
So kenye tunafanya pale ni live experience. Msi anakujua na personality fulani. So we have these games that we play on stage na audience, tunaleta audience.
Yeah.
Kwa tunaleta msee na demu yake, tunasema tunakufanyisha truth or truth. Tumeka hadi swali kwa screen, tumukalisha hivi blindfold msee. Unajua like blind dating.
Yeah, possums are break relationships.
Yes, that's the whole point.
Yeah,
like, hey, tunaleta msee na kuuliza truth or truth.
Truth bana. Or truth, man.
Tunakuambia when's the last time you cheated? Najua. Sasa anasema, ashaanza kufikiria inabidi aseme. So yeah, man, tunafanya vitu different kwa stage. That's why we call it the live experience coming on the 20th of April. Na itakuwa bigi sana. Na try a new location. Haitakuwa rahisi, but mimi nani risk taker. Whatever happens, let it happen. It's not a loss, it's a lesson. It's a learning curve always. So kila day ni kulearn. So mimi najua itakuwa fiti na wasewa iko nini pia. Come through. Nitatrain yake wasewa pay-per-view.
Hiyo
day ki happen, hata kama uko Mayolo, uko majuu, uko wapi.
Unaweza icheki.
Unaweza icheki bado. Yes, man.
Oh, okay, okay, okay. Pia mimi naacha nijitetee na kuanga risk taker.
Yeah.
Najua nini siku zangu za ufuni siko natumia raba. Those were risks, man. But apo many. Oh, okay, so that's on the 20th of April, huh?
Yes.
That's good luck bana.
Thanks, appreciate it, man.
Yeah, alafu asante kwa kuja show ya Rapture, pia tulishukuru.
Yeah.
Hii itakuwa on a Saturday. I think tunafaa ku record a day before then tukuje. So record gima Sato. Sato ninakuwa gasku yangu na Rapture na Ian.
Yeah.
But uza nini alafu tukuje job. But nimeshukuru sana.
Yeah.
Imekuwa session moja true sana.
Mazee. Mimi nimeshukuru sana, man.
So endeleeni kuwakilisha. So vile tumesema 286 kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 286 tukusema ekonene.
Ekonene.
Ekonene.